ke na sizerelo mochibala ntolo kubanjagala atesise kubika kwabula nzitusemita wana menje waka omuchala gamba nti mpunya ne bwena banja musigala mpunya. I don't know what's wrong, I don't know what happened to my baby. Abadde mukwano gwange olina mpemu kati wemba wacha wanyo na yebwe mfa wa misinga nyo baby nakubusimu wankubira nkampana olwa musajja ne mpapa masubire mpwelele nanywa ko kumata iyo nembisinya ko ha twapo aliso mude musati zange mwasiba chokanga tasose sanamu nze kwagamba tino mpunya pante zange azambala kumutwe kakofira kugamba yabadde ki oba yabadde ki owange musubira yabadde ki yabadde ki omwana kugamba yabadde ki oba yabadde ki owange musubira yabadde ki yabadde ki omwana aseka mulwa subira inti wenkoma oyantumye ettaka lyebbumba olujira wona sika yakakebe kabana ko bulikadde mwabawandula yemmera kifumbira naye ate nze njejjulira kululi yandisangako banange misinga ebintu ebyo n'enjala zinkuzeko tuli eyazinsalangako oba mukone mukumpi emisima kimukutte kimute oba mukube mukungolo Silisa delele Katiayo yao ye mbebuto Ayoto sana woku macha Ayo yao ye mbebuto Ayoto sana woku macha Kukamba ya wadechi Oba ya wadechi uwange Musubira ya wadechi Ya wadechi umwana Kukamba ya wadechi Oba ya wadechi uwange Musubira ya wadechi tata kena sizelelo mchibala ntolo kubanjagala ate sise kubika kwabula nzitusemita wana menje waka. I don't know what's wrong, I don't know what happened to my baby.